Zimmy. Long time on a bad show. Easy no man, easy no man. Yo, Ziddy Tuna, Ziddy, Ziddy Tuna, Ziddy, Ziddy Tuna, Ziddy, Ziddy Tuna, Ziddy, Ziddy Tuna, step away me eye. Blaine na bado javita line design. Boogie lies kozo za kila riai. Kila wakti money afide ina we mind. Zidi tuna stepo ya miyai. Blaine na bado javita line design. Boogie lies kozo za kila riai. Kila wakti money afide ina we mind. Lukuliot kama ashigo destoko ni kimbachi. Forensi mekana wapa ni kudosho dashi. Easy man loki S class na njiachi. Big bomb pipes radu ime type zimekashi. Bila booster baya baya neza anza zaki. Seto walo kichoki kabla jiste manafi. Na vile si utema bomb demka iraki. Mdiye Arafat miunga fuki Gaddafi. Sini mwaki jumirista zinacheze ya kwa choki. Na game kikitaka top striker kwa wanjaki. Na beat ikichaku kama ngote na injachi. Mangwes mangedeka na wateki ratati. Zidi tuna, zidi, zidi tuna, zidi, zidi tuna, zidi, zidi tuna, zidi, zidi tuna, stepo ya miyai. Blaine na bado javita line design. Boogie lies kuzo za kila riai. Kila wakti money afide ina we mind. Zidi tuna, stepo ya miyai. Blaine na bado javita line design. Boogie lies kuzo za kila riai. Kila wakti money afide ina we mind. Mindo king papa top na wagapi na mastopa. Stepa ukija kuneza uleza izi ndepa. Bogi mejitepa dibila zina kitepa. Baroda na mareka nyangjicha alegeta ni kistep. Na kindenga ngede karenga kudenga. Ringe tenga iburungo kikenge temba. Manda kielpo cha yeba yeba ni kisani. YG mili generali jako kuwa maliza. Kasi maiki labda mamiri standa mejicha. Starlife siku baris kujima na tuolipa. Mafamini kujipa simjamo kama njipa. Racho bana sasa tunanga mriangucha.
Kasi maiki labda na miri standa mejicha. Starlife siku baris kujima na tuolipa. Mafamini kujipa simjamo kama njipa. Racho bana sasa tunanga mriangucha.
Zidi tuna stepo ya miyai. Blaine na bado javuta line design. Boogie lies kuzo za kila riai. Kila wakti money afide ina we mind. Zidi tuna stepo ya miyai. Blaine na bado javuta line design. Boogie lies kuzo za kila riai. Kila wakti money afide ina we mind. Zidi tuna, zidi, zidi tuna, zidi, zidi tuna, zidi, zidi tuna, zidi. Lukuliot kama ashigo destoko ni kimbachi. Forensi mekana wapa ni kudosho dashi. Easy man loki S class na njiachi. Big bomb pipes radu ime type zimekashi. Bila booster baya baya neza anza zaki. Seto walo kichoki kabla jiste manafi. Na vile si utema bomb demka iraki. Mdiye Arafat miunga fuki Gaddafi. Sini mwaki jumirista zinacheze ya kwa choki. Na game kikitaka top striker kwa wanjaki. Na beat ikijaku kama ngote na injachi. Mangwes mangedeka na wateki ratati.
Long time on a bad, you know.